tikisa nipendwe mie. Oh kweli, siwezi kupeleka maboga, kuku na mbuzi kwa mganga, kutwa tunguli kuangamie. Mara ni charangwe chale mwili mzima, nilambishwe vale kutafuna, nichomeshwe ngwale kama mtumwa.
Misi awezi
nitumishwe mpa
unimishuma,
nigalete mchele umanguna, mara eti vitenge
mara shashuma.
Misi awezi
kuroga roga, mwenzeno kuroga roga, nani ya kuroga roga, mwenzeno siwezi kuroga roga, mwenzeno kuroga roga, nani ya kuroga roga, mwenzeno siwezi. Mume bora
siyo ni tange tange ni ya bodo vegeti,
ni dhara usola
na kumeme sina asina.
Tena na wakemi ya mapepo, moyo wangu taki mateso, hata Mola anajua mina muamini yeye. Tena na wakemi ya mapepo, moyo wangu taki mateso, hata Mola anajua mina muheshimu yeye. Nichomeshwe ngwale kama mtumwa.
Misi awezi
nitumishwe mpa
unimishuma,
nigalete mchele umanguna,
mara eti vitenge
mara shashuma.
Misi awezi kuroga roga, mwenzeno kuroga roga, nani ya kuroga roga, mwenzeno siwezi kuroga roga, mwenzeno kuroga roga,